the best rapper alive.
BBC once again.
Again and again. Coming of age kama sugu. Family on stage 05 kama fugu. Yeah, mjomba ni shy wana tubu. Cause funny na game na chodai wanavyo die. Wana hesabu 26 sijavimba kichwa la macho. Siwezi kuficha kio sina kitu ila naeza ficha nkiwa nacho. Na bado nakatisha kila chocho. I'm the same old J-Mo. Swaga sneaker juu kipala goto. Kata K kama kawa disiku na ingia Dodoma. Yeah, wechawa bola nende nkalime tunduma. Wendani ya bima mina panda fursa za kiutu zima. Shalotina usione na kunywa koka na kalapina. Sifanye mziki ukale utalala na njaa kita. Bongo star bule kisha biashara unakuwa kicha. Na sifa zezi faulisha ukanua dagawa. Na ukucheka likuvimbisha kichwa alivokuwa unang'aa. Nyote mezima chao na pita kama akujui. Meno tena wakenui swanaona tena usumbui. Ukenda baa vizinga ukosi bia ununui. Oh kama ze beach hakuna mzushi hilo alijui. Mjini shule ndo mana wengi mjini wanafeli. Na somo lo mashuri alofaulu mjini wanazali. Mina wazambali sona nikane mjini nazari. Au niko Amel Hennessy mezani na baturi. Ama keep it low key fuck the spotlight. Tipology nipo kabla Twitter, FB na Insta. CGSV I'm the best cause I'm better than that. MC now I'm bigger than that. Kyo cha jamii so you figure it out. Membili tatu wazinishindi so msanika puku. Na liekata lingi anamcheka legend ana tabuku. Ukongo na itwa zilipendwa na wanywa viduku. Na wavavi kuku ndo wanaopendwa ndo wanaopoa ruzuku. Kwenye game wa kujua na sijali wa kijifanya wanijui. Cause the industry niggas and friends wana ndo madui. Ndo mana nachokeo na kinishtui. But I mind my business as long as wafanyi nshindo kuchoma asubuhi. Not for the top 3, 5, wala 10. Bila fee mina speak this bars for the fans. Sina pause vina ndona show. Star kwenye game na iwakilisha mita kwenye fame. That's why I'm not the same. Mo Superman.